Gudoomiyaha ururka bilaanta degmada Baydhabo iyo hanu ku mid ah howlwadeenada ururka horumarinta deegaanka ee dedo iyo ay baarlamaanboydooda biyo iyo deersiina boqolaal shacab ee ku nool hanu ku mid ah kaamamka keelan duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay dadku danyartay la deersii deeqda biyo iyo way bahayna hanu baahi shir dowagan gabeen maadaama la ka guda jarabe la barakeysan ee Ramadaan waan iyo haysana goob markaas biyo ka keedsadaan qoreen gudoomiyaha bilaanta ururka degmada Baydhabo Hindi Isaac Cali iyo way bay ku hadlay muhiimada leta biidamenta la dirsi dadka danyarte
wali in roogne dad walaalnyogan email eray oo mail eray unta ku ooman ka amanku ku ooma ya mail eray us unta un geekan koor galna un koyne macnaha horti ilaahay horti wali eray madis ingis gargaartan anin si gargaare dadku oo walaalnyogan em saakinte oo habarkaci oo booshush kun door kun degan iriidunta la isin argahay tan mars la roogo ya mail eray us geekan mail eray han gurmadni hal roogu wayne soo aan la ka jarbeli oo in ka fayl haytii Ramadaanka intee wala sadaqaysada haytii hadii geek may leeyahay uu idoogana tubadaan aanay dareerta mukeefana aanay ka jarbiyoona baraf kale dhamaahayn frinjeerkan wala uu ka basadahayn dada geek may leeyahay us biyoon aan hayna frinjeerkan aan hayna walba aan hayna ebersho teegan biyo iyo waraabay aan hayna madu hooba may leeyahay usaas eto unoon wali la fadeen intii in is gargaarna ganacsatada reer Baydhabo wala in ka baaqay wal isin geek walba seen ka hayna booydo biye iyo ne lam booyd biye walba misin ka kubadan ilaahay sanse hadii geek booydo biye dhibta kubadan bare ilaahay kase may leera ajri xasanad inta ilaahay seen ka siyo rajee reer Baydhabo ganacsatada ilaahay dad oo wal siyo dad wal dhibidan hanuun jeelo dad eed may leera in sta kuleeyo wal era faday intii oo may leera intii oo sadaqada dhiba soon ka may leera in ku muhiimso ma waan subna salaatullah alayhi wasallam wal yaray lanki sooma habbado timir eb allahato lanki adasiida sadaqkiin atay oo mil qiyaamo walakiinagaas wal oo buur ee lan qaado qornakiinagaas leeri unuuna may leeray geek sadaqada yaraysan sadaqada yaraan magalaas dadku walaalnyogaan reedkan suru isin aragahaytan oo ooman oo geek may leeray geek meel iyo biyo ku tawaan lahayn tubadon qabna walban qabna walisan erfaday dadku walaalnyogaan gargaarne
dhanka kala saciida maxamed nuur oo ku mid ah walowadeenada ururka horumarinta deegaanka ee dedo iyo way ba sheegtay in mar walba ay diyaarayeen caawinta walaalasho danyarte
may ba biyo sheegnayeen dadkun oo geekanta biilaanta ka ah kaamkana way ba leerayeen oo rileere gudoomisada ayaa way ba dhiibtay booyid biye saas oo kale lama booydooda hayaan talamaad way baan wadnay hadii ilaahay ila wanjanaayo tu oo yana meeloon ku dheerayna isii badalay ma kortan waqtiga talhooda waa wali ba siyo sacyo meelo seeyo boqolaal shacab ay ku faa'iideysay oo reedkii hadda surun booydaas biyo eed iyada ninka baahi biyo waxtuun kan ee maarsida ka jara geeku waa tumisadu CCB aragaytan muslimiinta way baa ku codsadaanayaa in iyo may leeyso walaalnisho oo deegaanadu koonfur galbeed khaasatan degmada Baydhabo kanool duleedka magaalada Baydhabo IDB yalka in iyo ku faa'iideeyaan qof walba wal is markaasi haayo sababtoo ah xillo way ba jartay ha gurmada niibaahiy xillo way ba dhinba jartay ha sadaqada niibaahiy xillo way ba jartay in garab liisi in baahan waa waqtiga geeka sadaqada la dhiibada fadhi garabka la siifadi oo in shaqo qofku walhaay qofku walaashay masaakinta in tabarucadan kasoo biifadi in sadaqada may leeyahay sabay waa shay aad muhiimsan way qobadaas ahaa walkasta oo aadan baahan ta qobadaas maalinta dinka aan facaasa maalinta aakhirka aan facaasa way basiin lahaa in dadku ooman in la waraabiyo in isin idooyinka madaraysa idooyinka dhirganaatana bii ka haysataan dadku mantay yoona ku oomanaada may leeyahay wal oo una tageeka leen dul qaado korme marka may balaha qof walba may leeyahay maamulku qayb ku ah degmadu Baydhabo barooga dadku reedkan isin oo biyo baahan way buuxan dad oo nool dhaladeen dad oo dhaleen dad deegaanka oskeenu dad lehjido oskeenu in meeriyo rugaha ku taban geek may ka jaraan magaalada Baydhabo dowladka Baydhabo kaamta dhati oo ka jaraan waban baahiyin biin baahiyin
dadka lan sameey biya dhaaminta iyo way baan mahadnagena dhamaan anti hagarab surunti maadaama maalmo ugu dinba magaalada ku jare kulal eedan doron.